Yande joyi no hittori min tay sappo joyi studio kalangu habaruji fulfulde kore jagnal e modo hande sembe habaruji men dartinani hawrinde wadana nyemey no wonno wad e hore mu hande de enna joda kalen don no wad e do filla ko darto wodi tagon baakaaji e kulle ko sawi e do mudum horejo gouvernement leydi Niger Brigira fini haali le don en nanan no dum woni en yara nonni en kalando filla ko darto janginol du konda IAI kandu lekkol no enema leede men Afrique do filla wawde gollal jaman o enda hebay ontude hikka o enda leydi Niger gam batte alle e bawde kewa sanni do du en paman dum wori sabu jangobbe den suuli dum yewtere men pendol studio kalango hanen no ndara filla batu ngada do filla wonjita gol mbakaaji neddo gondo jodani ko leydi France leydi men Niger o yewtanan en do filla kaina sabu kanko wardo indi leydi makko kor jahirte modon Soumana Amadou Kagno hokkoto habaruji di e fulfulde. Yerno birnomi on nina tawani Kenya do ena gallu nyemey wonno ko horebe leyde jeyabe leyde Sahel kanyo hore gomnatiji ngari potti gam batte halde do filla ko darto wonji tagol mbakaaji e sardiji e basko no wadda e leyde me Afrique sakofadu konda e telde Sahel de endam dum waddini ko fawar joni batu o endan timmay Kenya de batu non e hore mudum gam batte alle hande de du konda no wodi jodda kale gon no wade e do fi on endan gam batte jewde laabi di du konda ni fa hande onno tawa e do filla ko darto leyde fu wi'ama e do ciere gonno filla de tefa wadda do hember fu buddi sappo dum wona Brigira fini horjo gouvernement leydi Niger haali e do fi on endan seket nanen nonni fa war jondu kon non tawa ni har filla ka endan du bandimi Mukhtar Hamadou hawrni e habaruji latiddu hono nyalli Ali firti din e fulfulde
ardibe leyde Sahel e ardibe gomnatiji mu en kenga diki juude do dereji joddinol sigila kawrul jawdi ko watta der lawol durwi didde wonjitagol bakaji do yaade duubi sappo e go garoji be deki juude du do dereji joddinol sigila potordo gom caka leyde gan semmin dinde durwo mangogo sigila potordo caka leyde odu duubi jo hisana miliyar e milyoji woronje didi cede dollar gattote der golle makko ardibe leyde de du ni kolli ko anniya o no wodi sanne o nafo wandu der cekantaraje leyde Sahel de gan ko watta miliyaruji tati e ko deki gattote der makko be bi'i du be tittinkinto no watta ko tawedu ko be diwani dum be kewta ke dum be bi'i fa handen leydi fu durwa hokka do hemre cede de fu hokka sappo majji be jamidu dum singa do der hubere nyamay sarusi mawdo gom kawjotodo golle gadotede den fu
dum wono halaji ko horebe leedbe na timmini hawrinde do mudum dum waddi ko fa hande subako o jodda kale o ko wada do haali hala ko watta miliyaruji kemenay dollar ko hani file gam batte alle fa hande golle de kebe ngade onno ni fa wara jondu kono no tawa horje gouvernement leydi Niger Brigira fini o haali ele bato endan Habibou Garba hoji seeda hala makko kettinani
L'objectif global du plan
Anko wana no tefe der kawrul jawdi mo ina fondita ladde e jaya meden ni woni utude sembe turki gonkino bonna ladde e jaya leede duniyaru beydude sembe ko watta himbe bawi wurude der cekantaraje mu cede dollar ko watta miliyaruji keme nay de der mu miliyaruji la sodi e jetati ka enkay andama no kebire e to watti sigila oni hune wodune non o fecciama du o wada pecce jeegom lawol mo ina fondita gese e nokkuje batude labi hawju darode diyan lobbi labi mo ina fondita dangare demal e durmul labi cembin dinul e koyninul kebol hite kuran cembin dinul labi kokkol habaru e kumpitaaki himbe labi beydude ande gollobe e tawabe der durugo ko watta sigila lobbo o joddinama fonditama faawodi wadi sigila potordo gom singa caka leede dundu wadi ko mido watta dane himbe tittinkino gatta hilnare heba himbe tawabe no buure der leede Sahel be no belti wakkati
plus résilient.
Jonkay seyni agades tondu suudu seriya mudum haalido himbe jeegon nanganobe gam batte alle murterere ko wanno der gallude agades de noge jetlewru janvier ko jabbi dum dundu konda gam batte hadude hono hojugol groupe kam woni hono fawar jondu massimo courant itato enda gam batte wadde do enda nyemey heba ya wallo e do filo ko ndar lato bal ko akkan ko himbe wada be ngada duubi nogay nenne ne kay dum waddi ko fawar jondu hono kitodo on haali wiide ke kambe ben enda hono nangol mabbe wala jokkay fuko wonani sabu halaka katimmi be jofa nani fa wara jondu konda ni ele habaruji ne tawadu konda hono docteur kawjidu filla ko darto hono kuranto en agadez ana hala do gam batti alle e be ngartiri groupe on enda dum wonno hono machine kuramo be adnoto en agadez be gaddo nyemey nani fa hande du konda ni be beedi du konda machine goddo gam batti sembin dingol hono kokkol kuranto en enda dum waddi ko fa wara jom bande me Musa mamma ye yowi horejo hono fa hande ni jele ko enda ngagal majjum alhaji ashiru hasan holimo fi onno wonno ya
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre.
Arrido Gomnati, Adi Adi Gartulo Group O, Lasso Ejo Leur Février Du, Lasso Edi Di Mayru Du, Group O Wartira. Gada Mounkade, Group Maudo Gom, Hano Group O Eda, Group O Du No Group Kesono. Jonimit Enkedi Ni, O Jipine, Dedun Dari Du, Uere Agades De Fun, Eter De Hit Kuran, KVA Sapu Haja. Dedun Hauri Du, Group Uji Amin Naidi Fun, KVA Idi Tang Min Kebata. Dene Group O No Don, E O Wala Don Funu Futu. Eidol Group Keso O Du, Uneno, ko wodi sanne don groupe uji amin di men ko kirta gollirde hano lokotoroje en
fi ko ni socio de base
ara fi jande du konna l'école biter iai jeya kana l'écoleji leede men afrique kandu konda ni hono fawarde jono tawa hono jande de hebay natede no wodir hitande hikande jom fawarde jom o mo gonde nan kala o edun latani jangobe en sakula sanne gambe kebay wadde golle den hanri ciagal majjube kollidu wiide ke be mbawa yarrade hitande yehirani en dam mere e firi dum waddi ko fawarde jondu bandi mi Musa Hassan yeyta mabbe gam batte famtino fawoda secrétaire général kawjidu be do lekolibe mbiyetedo Idrissa Yakuba Isa hollimo no fi ono yara
L'État est censé verser à titre de
Gomnati ko hani woni hokkado pecce hemre fu ko watta pecce la sojina e sap e joyi gam walirde jangirde aminde ko watta be kumti ha yuji mayre hande min bura jangobe la sojina kudal amin fudu gomnati yarimi illa hitane dubi ujuna didi e sap e tati warde hitane dubi ujuna didi e sap e jeddi cede ko walirde jangirde aminde walana wakkati fu no soyoro gada rawani bata mal jangirde aminde hebay dum janginobe amin e ardibe mayre fu no baru erde mum enino heba jande amin hitane den wado hikka jande mum kanka fudde gina denne minister kawjido sigilaji leydi minister kawjido filla jangirde amin de ko hewti min fu kan wadi dum hewti minen du he gide amin min gida wi e jande hitane amin de wartirama
bon
nanni horejo jangirde endam on leydi Niger hamma beedi kawono ko wurtuno derol jena lewru janvier 2019 janay gam batte halde wiide ke honon lekkolo enda wawata gollude sona gomnanti watti en endan jungu mudum dum won hokka kalisi fa hew fa heba golle den gada nonni faware joni har filla kon darto hono habaru no tawadu konda ni do jande lekkoli be jangobe lekkoliji to himbe ekititto golle juude to nan zender kambe be nati murter jande ko balle didi juude hande de enda jangobe du konna ko be piloni won be bi hono ciede ko be kan koke wakati warde wakati na wala nati juude mabbe nonni talki mabbe keptol jande du konda hono ko dekete jungono ko didi dum du konda wala na hebe wadede dun sabi nene sakula mabbe o enda sanne sanne nene ne save ket non nanon didabo hono le kolib endani ono fawar jom biyetedo Bokar Lamin ko halani Mustafa Mamman Sani bandimi Illusionnaire
Les sous-sections ont déjà lancé deux mots
d'ordre. Biroji fedde amin kewdi gatti dane kile kewde ko watta murtere amin de wadi. Minen du miden he durude fu no wade ko mosola hebake. Ko buri hokkude sembe gadol murtere amin de ni woni jobdiji bandiraabe amin tawabe to woddi. Misali jangobe NSP mo Zender. Be lebbi laso e tati tokkata gomnati. Lycée janginul ekkitaaki golle kandu. Dereji jobdi bandiraabe amin wadama. Amma fa warde handem be kebe ciede mabbe. No wodi du bandiraabe amin gom. E lebbi sappo e jeeta tokkata gomnati to jode e janga e janginobe du kejoray non fuder jangirde de no wodi filla dereji jande jangube timmini jandeji mu be kebay di fa hande irsa dor maji di he bandundu nokku fuder region
tawi et regional pourquoi
non nitta na wagadugu gallur la mor leddi Burkina Faso nokku to Siliman leddi Afrique won holle ne won e hore mudum leddi Niger den il Kenya den mabbitino luumo mudum mangongo duniyar do fi ko darto Siliman leddi Afrique nyalaande hande noga e jeego lewru fevrier itana kana gam batte teddinde Siliman kanye wadobe Siliman be leddi Niger dum waddini ko faande Nafisa Adamu noddi bandi noddi hono mbiyetedo Sani Makori latir kanye woni horejo fi Siliman leddi men Niger hal namo no me woni ko wona wadde tong enda
min gatti subaka o silma amin gonɗo lumo kollol silmaji. Silma odu tokki takina gaɗa koyɗe Abdoulaye Mammani. Amina Mammani waɗimo nder gattol jungo kampani silma leydi Burkina go. Silma o ni aranan mun ni kono holle hande yande sappo jamma min kollan silma malan sagiri gaɗaɗo gam miccitade e Abdou Mumuni. Allah yafomo. Silma odu no tawa nder silmaji mawɗi garɗi tefi barjari gaɗa futuro seɗɗa. Fedde hawjine gaɗol silmaji waɗi ko watta ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe Burkina Faso e jonde gara jewtida e amin. Min kollamɓe silmaji amin min jewtida e mabɓe du dow ɓeydare keɓani ɗo nder leydi Niger.
Non nara filo latol na mbiyandu pirto ɓalli hono filo tay kondo non ni hono himɓe ƴeewoɓe dow fi on endan ka en du kondan hono dow sigila yaadu Tokyo duuɓinaɗi ɗe nogay ko wartu ɗum enda leydi Niger heɓi ndenene kayni fa war joni hono gansitagol on himɓe ɗiɗon ƴeewoɓeɓen enda ƴeewoɓe du kondan hono sigilo gam batte Allah heɓa yaha ton endan kanon woni wakkati mo kalte o enda ɓe mbi jahangal ngal ɗon no latiniɓe saɗorma sanne ɗum du konna ko waɗi ɗum ni wonno fa war joni hono Moscou woni ko yaate goo yaade joyi lewru mars ɓe ƴeeyaɓe ƴeewɓe yala ɓe mbawi golle mabɓe jahangal du kondan hono ɓe keɓa talki ko natto lanaji ɗin endan tafon yeruno fa war joni maitre Hamza Saddiku latiɗo kañum woni mawɗo hono ƴeewoɓe tay kondoɓe leydi Niger ko haalani min.
La Fédération Mondiale a
fedde leydi duniyaaru hawjinde taekwondo kam lilde talki yaade to leydi ɗe endan faaɓe cuɓo ƴeewoɓe fijoji ɗin ndenne ɓe kawran ƴeewoɓe Afrique eɓe Europe ɓe Moscou ton. Woɗɗi leydi Niger talki gansitaaki ɗiɗi nilda jonka leydi ndi hoƴanta teddengi ceede talki laana piroa ƴeewoɓe ɗiɗo ɓe nden ko fedde hawjinde sigila on nden hoƴa teddengi ceede ñamminol e jippinol. Nomin kani tawede Moscou 28 lewru ndun gam go'o lewru mars ɗum fuɗɗatam talki natirɗi lana piroa ɗin heɓaka miɗen kettinani gomnanti dow majjum. Woɗi ko anduɗo min ngala biro joɗani go risiɗo sai to Mali ya ko keɓa lawol jahangal ngal heɓe nde du woni go'o ko ƴeewoɓe Niger no jaaha to fijoji leyɗe duniyaaru ɗi
des Jeux Olympiques.
Non nara filla yewtere min pendino yerno min biirno on no ndara filla hono hawrinde ko waɗa ɗum du kondan haala moƴƴitagol mbakaji ɗon no torra sanne leyɗe Sahel ɗe enda ɗum du no wajibi tawi himɓe ƴeewa dowmo saabu wuulo wulare nde enda illu hitaɗe temedde 9 e capanɗe jeegom warde joni no wonno ɓeydo no endan gotel ndenne ɗum ɗo du konda hunno ko laati no wajibi himɓe immo law yerno fa warde joni du konda ni mbiyeteɗo Jean Marc Chatenier hono latiɗo kam won neɗɗo joɗanigu hono bureau leydi France ɗo ne leydi Niger kandu woni laɗo hono fande ministre kawjiɗo filla ko darto mouraduji leydi France e leyɗe Yasin ko haali yaade e bandi min ƴanɗomo tarnano Fouda Ahmed.
Wonƴitagol bakaji e baylol ladde e jaaye no limte nder kulle gonɗe no gadda Rafika ƴeron hakkillo fukkingo nder cekantaraje leyɗe Sahel hano no Jean Marc Chatenier ambassadeur leydi France haaliri ɗum dow inde leydi France o naati hawrino ñamede.
Alors pour moi c'est un sommet absolument crucial.
Tam do lata kina hawrinde maunde gamaltana do hunde ko wodi yaade to nimbe tawabe der leybe Sahel misali do fi battitol bakaji ko wadi sembe nguli no beydo kambe waylagal farjaaye e laddeji. Illu der duubi ujunere e temejena e chapanɗe jeegom wulare der leyde Sahel beydi seeda dum wadi ko toɓoji mbayli yaade to wombe no buri e laddeji. Mide andi du ko battitol bakaji di no tokkodiri. Wodi wulare le Sahel no beydo to kenne do ko yaawi ɗiɗum haani hoƴanede laawol faadema lobbare e andude pete darroɗe ndiyam to tawa kamɓe heɓande mosola Rafi Potal hakkunde durooɓe e rewmoɓe. Kano e siryade nden no woodi ko waawi waɗede. Woodi sigilaaji ɗin ɗo tawe leyɗe duniyaaru ngatti juuɗe mum joƴƴina ɗum galleɓe Sahel e tawaɓe nder mum ɓen ko ngoni no ngaɗa ɗum waawa bonnude jaaye e laddeji. Ndenne no haani min tawe wakkati fuu hadde ɓe e nimɓe ɓe battikirol bakaji torri ɓe e wallitidde ɓe.
De ce réchauffement climatique.
De noy giwda do hala himbe gon biube ko sadormaji di himbe Sahel gonno gi adalila bonno ladde e jaaye goni wuddu kulle de fu.
Je le partage totalement.
E jiiɗam kulle kewɗe gonno saabo saɗormaji ɗin nder leyɗe Sahel. Ne woodi nimɓe ko nafata ɗum en tan tefata fa keɓaɗe ndu say to takkitori e diinaji talkaku du no suuli nimɓe ɓe ngala bawɗe ko sawrata e jaaki l'école. Woodi du battitol bakaji ko ɗum rimanta Rafi Potal hakkunde duroɓe e remoɓe ngam nokkuje mawɗe ɗe nimɓe wuro ɗen pecciditta e maɓɓe kanƴum waddata saɗorma. Amma nder kulle caabotoɗen ɗe battitol laddeji e bakaji no wawi latade gacce mawɗo leni duroɓe ɓe remoɓe torriɓe misali iri ko Mali ɗum haɓo hakkunde fulɓe Mali e Dogon. Peccol leydi waddi ɗum ko ɓiɓɓe bonɓe juuɗe mum no tawa ko hani durwidede.
Sur lequel nous devons agir sur le fond des choses.
e do dum won ko habaruji me fulful tili seeni wi am assalamu alaikum balata jam wali mi acci di usmana sina habaruji hausan ko waddanto
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum